tagal badi tati e mayde makko yesu arti e ngurndam sehlabe yesu be kolanno ko rewbe kale ko so go gonga wonno kikide nyane yesu arti e ngurndam sehlabe makko ni gonno e der suudu damede fof en ngudino on tuma yesu dere hakkunde mabbe e wiibe yo jam wonan on sehlabe makko ji tikirigi yesu arti e ngurndam toma on kikide o aldana mabbe kanko o sali jabde yesu arti e ngurndam toma wi so yani batte markal juude makko e jungu makko so wadani fidenam to ponte de penga do mi wawata holade tagal balde jeedidi yesu arte hakkunde sehlabe mun nyane ne don wotere to man wonno don on saha yesu wi mo addu jungu ma ndara juudam toma non hori ko yesu woni yeso makko o yi batte ponte makko e jungu yesu on saha o fuddi holade o wi yesu an jumurado allah.